Who's your hand? Paddy man, chameleon. Emmanuel, I
Ziro ukaja kwangu natamani kuwa hero. Umechoka lala bila pilo. Nyumani kwako unagusa godoro. Pesa natamani hata kipalo. Kweli Mungu sio apalo. Tulimuomba litupa bila choyo.
Tunasema Mungu please.
Oya gara mande, oya gara bakutimbe kubibande. Bakutimbe mande susande. Ufune muwabana mafune mimikwano jifune muna yatalo.
Tubasanyi wetu ba Mungu asem. Kama
I love you, love you, love you, love you, love you every time.